na jabale. Fika chezi boba wanasikizia mali. Kani kutoa lokito pamoja na gate. Milango dirisha ma grill na ma curtain. Dada katika nikona dance na nasset. Dada katika digido shake a carpet. Lona tani tapa jalishi ni Monday. Bora kuna kidri mashana na kiade. Katambe hadi mangwari. Kuna mabrinse na deku damage. Kukisha kwenye gitu mitita champagne. Makalizi tuchape kama bali.
Japan, go in a fake in there. Japan, go in a fake in there.